NgokukaMathewu 20. Ngokuba umbuso wezulu ufana nomuntu ongumninindlu owaphuma ekuseni ukuqasha izisebenzi ziye esivinini sakhe. Esevumele nezisebenzi ngodinariyu ngosuku, wazithumela esivinini sakhe. Waphuma futhi ngehora lesithathu, wabona abanye beme esigcawini bengenzi lutho. Nakubo wathi, yanini nanesivinini ngiyakuninika okufaneleyo. Baya ke waphuma futhi ngehola lesithupha nangelesishagalolunye, wenze njalo. Esephuma ngehola leshumi nanye, wafumana abanye bemi, wathi kubo, nimeleni lapha usuku lonke ningenzi lutho na? Bathi kuye, ngokuba kakho siqashileyo, wathi kubo, hambani nani niye sivinini. Kepha selishonile, umnini sivini, wathi enduneni yakhe, biza izisebenzi uzikhokhele imali yazo, uqale ngezokugcina, ugcine ngezokuqala. Kuthe befika, abehora leshumi nanye, kwaba yilo nalo wamukela odinariyu. Sekuza bokuqala, bathi bazakwamukela okukhulu, kepha nabo bamukela odinariyu ngabanye. Kepha sebamukele bakhonona kumninindlu. Bathi, laba bokugcina basebenze ihola linye nje, ubalinganise nathi esithwalile ubunzima nesifudumezi semini. Waphendula wathi komunye wabo, mngane angikoni, kanti asivumelananga ngodenariyu na? Thatha okwakho uhambe, kepha ngiyathanda ukunika lokugcina njengawe. Angivunyelwa ukwenza engikuthandayo ngokungokwami na? Kumbe iso lakho libi ngokuba mina ngimuhle na? Kanjalo bokugcina bayakuba ngabokuqala, nabokuqala babe ngabokugcina. Kwathi uJesu eseza kwenyukela iJerusalema, wathatha abafundi abayishumi nambili, wagudluka nabo besesendleleni wathi kubo, bekani sikhuphukela iJerusalema, indodana yomuntu iza kukhashelwa kubaphristi abakhulu nababhali, baza kuyinqumela ukuba ife. Bayikhaphele kwabezizwe ukuba iqolodelwe, ishaywe, ibethelwe esiphambanweni, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuswa. Khona kwafika kuye unina wamadodana kaZebedewu kanye namadodana akhe, wakhuleka wacela into kuye. Yena wathi kuye, ufunani na? Wathi kuye, yisho kuba lawa madodana amabili ahlale enye ngakwesokunene sakho, enye ngakwesokhohlo sakho, embusweni wezulu. UJesu waphendula wathi, anikwazi nikucelayo, ningasiphuza yini sitsha engiza kusiphuza na? Bathi kuye, singakwenza. Wathi kubo, yebo, niza kusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngasokunene sami nangakwesokhohlo kusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselwe ngubaba. Bathi ukuzwa lokho, abayishumi bazithukuthelela izilamane ezimbili. Kepha uJesu wababiza wathi, niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilo nalo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu, makabe yisikhonzi senu. Nalo ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu, makabe yinceku yenu. Njengalokho indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Sebephuma eJericho, isixuku esikhulu samlandela. Bhekwa kuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni, kuthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi, Nkosi, ndodana kaDavide, sihawukele. Kepha isixuku sazikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu zithi, Nkosi ndodana kaDavide, sihawukele. UJesu wema wazibiza wathi, Nifuna ukuba nginenzeleni na? Zathi kuye, Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke. UJesu waba nesihe, waphatha amehlo azo, zase zibona masinyane zamlandela.